maxkamadda sare ee Eldoret ayaa baabi'isay kursigii uu ku soo galay Alfred Keter oo laga soo dooran jiray dhulka Buuraleyda ee Nandi Hills kadib markii la sheegay in doorashadii ka dhacday deegaankaasi ee uu la tartamayay ninkale yado Mr. Kibor uu kaga guuleystay 82,923 halka Kiborna uu helay 13,827 doorashadii 8 August ka dhacday dalka. Garsoore George Kimondo ayaa sheegay in waxyaabo badan oo khariban ay dhaceen loona baahan yahay kursigaasi loogu laabto. Sidoo kale deegaanka Ugeeyo mudanaha laga soo doortay Chris Kran ayaa isagana la sheegay kursigiisii waayay kadib markii uu isaguna dacwad ka gudbiyay David Ojen oo maxkamadda Kisumu maanta ay xukuntay. Karen waxaa la sheegayaa in uusan si wanaagsan uga qayb gelin doorashadii 8 August ka dhacday dalka 2017 deegaanka Ugeeyo, taasi oo haatan dhalisay in kursigaasi la baabiiyo. Maalmihii la soo dhaafay waxaa socday dacwado maxkamadaha sare ee dalka ka socorayay oo lagu kala markaasi awood roonanayay iyadoo deegaanka Garissa mudanaha laga soo doorto gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Aadan Barre Ducaale uu isaguna si rasmi ah loogu ogolaaday kursigiisa. Dacwadii uu ka gudbiyay Faarax Macalin Nadaaqada laga tuuray isla markaana ay jiraan dad iyagu fikrado kala duwan ka qaba qaabka ay doorashadu u dhacday. Saciid Khaliil waa nin isagu ka mid ah saxafiyiinta ku dhaqan magaalada Nairobi oo indhaha ku hayay balqaabka dadka doorashadii 8 August ka qaybgalay iyo kuwa haatan kuraastooda waayay sida dadku ay u arkayaan.
Walaa yasiin waa arin maanta oo kale waxay ahayd mucjisa. Laba saacood gudahood baa saddex dhibaan kuraastoodii weyday. Marka waxaa moodaa nidaamka cadaaladda ee waddanka ka jira inuu kalsooni weyn lagu qabi karo, taasoo cadeynaysa in kuwa ku soo galay ama ku helay kuraasta xildhibaanimada ama waxay rabto kale taha ahaatee si cadaalad darra ay waayi karaan xilli kasta iyo waqti kasta iyo goob kasta. Marka tan waxay cadeynaysaa in kalsooni buuxda lagu qabo garsoorka waddanka ka jira Kenya iyo dhammaan maxkamadaha waddanka xukuumadda ay ridayaan.
Samira Gololo oo ka mid ahay dadka iyagu maxkamadda joogay oo VOA-da uga warantay bal sida ay u aragto lacagaha lagu xukumayo dadkii dacwadda soo gudbiyey ee kuraasta looga adkaaday inay tahay mid wanaagsan in lacagahaasi lagu xukumayo in kale, waxay tiri.
I think you're not supposed to take someone to court if you don't have enough evidence. So first of all you have to gather.
Samira waxay sheegtay in aysan wanaagsanayn marka hore inaad dacwada geyso adoon hubin waxyaabaha aad ku dacwoonayso. Waa fiican tahay marka lacagta in lagu dalaco, waayo waxay dacwada ku ogeen xildhibaano si sax ah loo doortay oo markaas iyagana kharash ka baxay. Waa fiican tahay marba haday kursigi waayeen in ciqaabtaasi la saaro. Taasi oo ahayn oo kaliya mid ku kooban Mr. Keter waxaa kaloo la sheegay inay la xiriirtay Aadan Barre Ducaale oo isagana ka guuleystay Faarax Macalin oo isagana sidaas oo kale lacaga lagu xukumay. Deegaanka Mandheera mudanaha laga soo doortay Cali Roobo ayaa isagana loo xukumay kursigiisa gobernarka deegaankaasi oo uu ku dacwoonayay Mr. Xasan Nuur. Waxaana la sheegayaa in haatan ay jiraan dad kale oo yara ka mid ah deegaanada kala duwan sida Wajeer Koonfurteena iyo guud ahaan baa deegaanka Wajeer oo iyana bishaynu kasoo gudubnay Maxamed Cabdi kursigii ku guuleystay dacwad laga gudbiyey. Yaasin Cusawr Dheere, VOA, Nairobi.